Kocham mnie, kochnąciu.
Yo, para. Hit tu na cię zresza benchy, man. Kinasa record. Hi. Nja mainstream, nja mifumo na waacha ma MC. Nyuma kama kondo, seti bila mila ndo masheli yenye utumbo. Na pangani zaidi mwanga wa usiku, flow na zi export bila bando wala luku. Ma MC na waminya na watoa kwenye uterus. Nikiwa Pluto wa usomekea Venus, ni ectopic pregnancy. Hawana mpe hudondoka kama mucus. Nimekoma ugoko, nimekoma ubongo. Fuate lima kukalili ukosa kili ya kufikiri chagua. Uitwe jicho ama uitwe kichwa, na wakilisha hip hop. Mziki pekee wenye upeo na pop up. Wenye tamaza fist, ujikuta na this one. Si shangai yani, ukiwa mjanja hawezi kuishi ukweni kwani. Rappers, I'm rap rap, ropo ropo, rhyme, puku puku, rhyme zao, nyap nyap, na hapa draws. Na wa drip drip, na wa draw pisha out of boundaries of hip hop. Na wa take over, wote wan overtake. Mpuzi anasema,
nafanya mziki mgumu, masikini utakuhusu. Biji senti nusu, tafilisi ukijitusu.
Na mchukua, na chukua mawazo yake, viganjani na ya chana. Dusty bini na muhusu, paji la uso wangu mimi. Na bango kubwa la akili na kipaji ni uhuni kungangania kipaji. Huku bado nasoma, utafeli masomo na kimaishu utakwama. Umbavu pekee ndo ana wazo puzi huu. Kipaji hazina pekee tunu ya baba wa juu. Acha makupa na upeo sikia wakuu, sijivunjishie huu.
Kuchu, mi nakala kwa mziki huu, kenga takaka. Umbrella, my umbrella, umbrella. We shall be caught, not you. Time in the dark, comes it when umbrella, umbrella, my umbrella.
Ectop kivision upeo kupitia snare. Marifa lofichwa kipwete ka mtoto nje ndoa. Walokata wa ashi pembe nyumba inaminie. Nona bakteria kwa media. Na watu wa ukungu sina shida myopia. Naweka focus ya scope kwenye micro. Hip hop culture kuunze migotini na mlika toko zone. Mifumo ya maisha, elimu na siasa, falisafa na sanaa. Nafanya rap na ubebu harisia. Mbunge niso ishi daki wa jimbo rangu lode na sivyo mwoga wengine unita notoria. Rim na burudani ndo dhamira ya fasi. Para kwa midundo mikono ina make real. Na mtu wa kafara ni kipofu wa malengo. Hii ni pure hip hop, pure mathematics. Dr. Halisin siye na tiba kara. Rappers wanomo fikra, yani plani biye watu boy upeo bikra. Mini kitu kizito usiweke utosi sawa. Na voshusha izi waha imajini huota mbawa. Anaitaka kipenyo pai dawa, yani nawapa mkojo na fundisha pia ni dawa. Na uwezesha bila mahali, na uwezesha kila mahali. Kama mbegu alidhini na kuwa ukame. Kwe thamani zao na kuwa info wanisome. Na kuwa kivuli nkiwa na ndugu mjinga. Na mtosa bila wasi giza nene likitinga. Mchana kweupe na kinga wengine. Na machitosi wazi juu alimsigine. Maisha yangu hip hop, kwa hii mina jeti. Funda kupiga vizinga do hungangania jeti. Ukumbatio maskini kwa elimu isoleta noti.
Shall be caught, not you. I'm in the dark. Comes it in full. When got that, got that. Bye. Umbrella. Umbrella. Bye. Umbrella. Umbrella. Shall be caught, not you. I'm in the dark. Comes it in full. When got that, got that. Umbrella, my umbrella,
umbrella. Hey yo, we make them think beyond normal. This is a hip hop man. Oh, 3.24. I'm out. I'm out. Make it real, man.